Ai hoki mai ano I ki kone ano a hau e kōrero atana ki a koutou. Engari, me whakarongo mai koutou. Kiwa tātou kai kōrero, tēnei wahanga kei kone Kellyanne tahi tahi. Kei te kōrero mai ngari ke o te potie e noho ana, that's down in Dunedin. Kamutu kei kona e e mahi ane tāna mahi. Ano kia koutou e whakarongo mai nei, ki ngā kōrero e pāpā mai na kia māu mo te wahanga o tēnei rā. Kia ora mai ano kia koe, Kellyanne.
Ngā mihi o te ata kia koe whāia.
Ai, kia ora mai ano. Ai, ia koe noho mai nei kona pēha, te takotonga ia koutou e noho noho mai nei, tēnā pito ia koutou e noho ana kamuto e whakaaro ana ai marika ko rereke te āhua iaiana I ngā marama ko pahure nei e ngā takotonga ko pāmai. Ngari pihana kia koe iaiana ko hoki nei koe ki te wānanga, that's at Otago University, come to pihana te here mo ngā tai tamariki ke roto e ngā I ngā karahe e mahi ngāne I ngā kai ako.
I tēnei wā, I tēnei wiki, I te mane kua pahure, I kuwhera ngā tatau o te whare wānaha, ki ngā tauira o tira ki ngā kaimahi katoa o te whare wānaha, kia hoki hoki mai ki te whare wānaha mahi ai, ako ai. I runga I tēnā, he kei reira tonu ngā ture o te noho tawhi tētahi atu, nā reira me kawai katarawa ki tētahi atu tāngata, ki tētahi atu tāngata me whai hoki I ngā ture mo te horo I ringaringa, ki te mare mare me taupukina ki tō ringa, ki te aikiha, ki te aharane, engari kāre whakaitia. Te noho tata, ki te tei, nā reira te nuinga o ngā krahe, kai te noho tonu, ki runga I te pūrangi, nā reira kāre whakaitia, te haere atu ki te krahe, ako ai. I te mea he pātata rawa te noho, ki etahi atu.
Kia ora mai ana.
I te kotahi rau, me whakarere ke hia te nui o ngā tūru ka noho ki ngā whare ako, ki ngā rūma nui o te whare wānanga, kia pai ai te noho tawhiti, nā reira, tuatahi koera tētahi. Kia pai ai te noho wehu. A ngā tawira kāre hoki etahi I whai wāhi ki te ako I te kāinga I te whai wāhi ki te ako I a rātou kaupapa ako nare te stahi nau e rā momo he ua ua ki a rātou ki ngā tawira ki te pī te nā momo te kāinga nare rea kua I huakina tētahi whare, hei pupuri ngā tāngata ahua toru te kaupea, ki te haere ki taua whare, he wāhi mahana, he wāhi haumaru, ki te ako I ngā mea kua ngā mātauranga, ko tō haina ki tātou I hauke. Nā reira, e rapu huarahi tonu ana, te whare wānanga, kia pai ai, kia tutuki pai ai, ngā mahi ko whakaritea mō ngā tau kia pai ai tā rātou aku kia haumaru wā rātou noho ki wā mātou whare ngā kāreti nui meki ngā halls of residence ki anei ki ngā wāhi e noho ai ngā tauira ko te mea nui kia mātou ko te haura ko te pai o te noho me te haumaru ki te kore mātou e whāia I enei ture ka hoki pe anō ki te taumata tuatoru taumata tuawhārā nei nā reire kāre me ki ka whai a rawatia ngā ture kua whakatakotori e te manatū haura. Mareira tātou e whai huarahi anō kia hoki atu ki te ako pērā rawa ki ngā wiki i mua i te huake o tēnei mate urita ki Aotearoa nei.
Ai, kia ora Kellyanne. Nā, te tahi anō aku pāta i te akoe. E pēhāna te tutuki o wēnei mahi i Wainganui i a te ngā kai whakahaere o te poti i te wānanga. Pēhāna tō rātou titiro kia tae i tēnei wahanga ki te takotonga ki te kotahi, at level kotahi, ne? Ka mūtu ka rerekei i tērā wā o ko te waka tapungia wēnei kaupapa iaiana e noho pēniana koutou me waiho kia pēne o ko aka hoki ngā no rānei ki roto e ngā taumata e muatu e kaka tuku nāno kia honohono mai ngā kai rangatahi Wainganui i te wānanga o mga kai ako e whakaaro rereke a tēnei wā e haere ake nei kia pāki te kotahi. Pea tau nei whakaaro ki e nei kōrero?
Te taku whakapai, ka whae tonu tia ngā ture ka whakatakotorea e te kāwanatanga, hei whae ngā mamata. Kāre e kore, karere ke te āhua o te whakaako i ngā tauira. He oe mō ngā tauira kei te uru atu ki ngā mahe haura. He ua ua tonu i te mea neke atu ki te rua mano tāngata mō te pepa kotahi nā reira. Me rapu huarahi, e rapu huarahi tonu te whare wānanga me pēhia ēnei e tutuki ai. Te ako tawhiti, koetahi kōrero, ko puta mai o heaha i kore ai i pēnei i mua rāno. Etahi he ua ua mā rātou te noho ki te kāina, ki etahi he nāma. Kua rongo kōrero mo te piki ake o ngā utu, o te noho ki te kāina, nā te mea te nuinga o ngā tauira o te pusi. Hera i te mea he pōhara, engari kāre nui a rātou mune nā reira, ka haere ki te whare wānanga, ka noho tainua rawa ki te pō, i te mea he mahana ngā whare, kāre he utu mo te hiko, nā reira, kāre te hiehie ki te hoki ki te kāinga, ki te kāinga makariri. Nā reira, era āhuatanga ko piki ake ngā utu mō ngā tauira i nāia nei, nā reira. Kei te noho tai apapea, esahi, mo te ako tapisi, engari moku ake i whakaako ahau i tētahi pepa, i tēnei wahanga o te tau, ko te mahi, he mahi, ngā mahi a rehia. He ua ua rawa te whakaako tapisi i taua pepa. I te mea he kari Māori te rere. He ua ua te ako i ngā tangata no Amerika, no haina, no ngā whenua ke o te ao, me pēhia te mahi kapahaka, ki te kore koe e tū ki te ruma kotahi. Ka re rongo pēa i te wairua o te waiata, ka ua dareira ko era mea ka ngaro, ki te noho tawhiti mātou, i a mātou e ako ana. Hei kaka ana te nuinga o ngā tauira ki te hoki ki te whare wānanga. I te mea koira te hea te āhuatanga o te noho tahi ki te whare wānanga, te whai hoa hou, te hono atu ki tangata ke atu i tō whare, e rā momo āhuatanga ka ngaro ki te kore e hoki atu ki te whare wānanga. Nā reira, e rua ngā whakaaro i tēnei wā, engari ko tā te whare wānanga ka hoki atu, engari ka rereke pe atu āhua o te hoki atu ki te whare wānanga. Me haumari tonu tātou. Ia, i runga i te ngā whakaaro o te wā.
Ai, kia ora mai eno, kia koe a Kelly Ann mo enei kōrero. A te āhua nei ko huri huri te ao. A ka kamutu e titiroana tātou katoa e Aotearoa. A me pehai tutuki e etahi o ngā mahi nei. Kia tika ai na te mea ko rereke te titiro o etahi o a tātou taitamariki. Ko rereke te āhuatanga e pāpā mai nei ki a tātou me etahi o ngā tikanga. Me wā tātou taonga, e ahoana, e wakaro ngiana, me peha kia haka pai ngiake o kia haka tika ngiake wainganui a tātou. Kamute e kitea kia nau, e wakarongo atuna kia koe kōrero ana ki ene kaupapa e wainganui a tātou. Tēnā nena ko rereke ta tātou here, ākua ngā wānanga kato o Aotearoa, ne?
Ai,
ai, kia ora mai anō kia koe, e kōrero anō wāu mā whakamutu mai tātāua wāhi kōrero?
Hei whakakapi ake māku, he kua huri te ao, kua rereke pe awa mātou, neke neke hanga i nā enei, engari i harai te mea, he mea kino, kua whaihuarahi anō pia tātou, kia ora ai anō tātou, nā reire i runga i rā whakaro. Kia haumari te noho ki a koutou kāinga maha. Tēnā koutou.
Kia ora mai anō. Kia ora mai anō Kelly Ann. A te waka kōrero atu anau ki a koe nā anō reira. Noho ora mai tō hau kāinga. Me ngā iwi katoa o muri whenua kei kona katoa noho anei taha e o whanaunga ngatanga kei kona katoa noho ana. Kia ora mai anō.
Hei kona